Oh, welcome, all brothers and sisters, to this gospel gathering. It's God who purpose and directs the times and season. Last time we had a scripture preaching about Christ, the head of his church, and we continuing looking and that Christ is the only message worth it to be preached. And today we are continuing looking upon the church that Christ died for. Christ being the cornerstone of his church, being the foundation of his church, being the savior of his church.
Yes, amene ipokhala mwala mgoja wa mpingo wake, mpulumuzi wa mpingo wake.
He deserved all the glory and honor, and he did whatever he could to save his own church.
Iyetu ana ulemelo wonse ni mpamvu yonse yokwalirisa kupulumusa mpingo wake.
Ephesians chapter 2, verse 1 only.
By Ephesians chapter 2, ndimeyake yamba yokayo.
Ephesians, that is the New Testament, the letter, the epistle of Paul, the apostle to the church in Ephesians.
Verse
1, he said, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins.
Verse 1, anakupasani moyo pokhala munali akufa ndizolakufa ndizo chimwa zanu.
So at first, Apostle Paul is coming up with the picture of how the Ephesians people were before the word being revealed to them.
Ndiyo poyamba Paulo akubwera ndi chithunzi-thunzi choaonesa a Efeso nthawi imene Khristu analira sana avumbuluke kwa iwo chimene iwo anali.
He is trying to come up with the picture to let them know that before the scripture revealed, we were dead in our trespasses.
Ndiyo boa unikuwaonesa apa, amafuna kukawa unikira chitunzi-tunzi, cha iwo mene analiri kunena kuti ifeyo, Kristu asana vumbulusire kwa ife, Kristu asana tifere ife, tinali anthu akufa.
So before we proceed with the light, there is dead. There is death among the people.
Ndiyetu basa naoneke mpoyamba banali infa imene inali pa wanthu.
So God is coming up with the character of a human being before the scripture are revealed to him that he is dead.
Ndiye poyamba Kristu amabwera ndi chithunzi-thunzi choaonesa anthu chimene anthuwo anali pamene uthenga wabwino unali usanavumbuluke kwa iwo kuti anali akufa.
What are the characters of a dead person?
Kodi maonekedwa munthu akufa ngotani?
There is nothing good in a dead person.
Mulibetu chinthu chabwino mwa munthu akufa.
And the good thing that you can find in a dead person is stinching.
Ndiye mwina chinthu chimodzi chimene mukhoza kupeza mochoneka monga chabwino mwa munthu wako. kufa ndikununka.
He always teach.
Ndarizonza manunka.
A dead man needs the live person to help him move and do whatever he can.
Munthu akufa ru amafunika munthu wino ake amene ndi wamoyo kuti amthandize kuchita chinthu china chake.
If the life is not in a person, in a body, that body is dead.
Ngati thupi litakhala lopanda moyo ndipo thupi limene ndilakufa.
Now the collectors of that person is that he can never move, he can never speak, he can never smell, he can do nothing.
Ndiye maonekedwe a thupi limenelo lopanda moyolo amakhala onena kuti thupi limenelolo silingayende, silinganunkhize kanthu, silingathe kuchita china chilichonse.
If we can lift a dead person in the house, he or she will remain in the house and bring all sorts of evil odor, the stinching, because there is nothing good in a dead person.
Inu, ngati titakhala kuti tisiye thupi lakufa mnyumba, kuposa litulusamo, chimene thupi limene alikho zokwanisa, ndikungopereka fungo loyipa kununkhitsa nyumba mo basi, chifukwa zimenezo zimene zimapezeka mthupi lakufa.
So the what makes the people to think that they can do something good to be accepted by God is because of their blindness.
Komatu chimene chimampangisa munthu ochimwa kumaganiza ngati pali kanthu kamene iye akhoza kukachita kuti kalandiridwe ndi Mulungu ndi chifukwa cha khungu lake.
Here it is starting by saying, before life came, a man was dead in his trespasses.
Chifukwa apa chikuonetsedwa kunena kuti poyamba mwa mukhristu asanavumbulusidwe mwa mthupi la munthu, munthuyo anali wakufa.
Genesis chapter 2 verse 7 says,
pa mbuku la Genesis chapter 2 verse 7 akulankhula kuti,
and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
Ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi doti lapansi, nawuzira mpweya wa moyo mkuno mwache, munthuyo nakhala wa moyo.
When a man was formed from the dust of the ground, before the breath entered into his nostrils, he was completely dead.
Munthu anapangidwa kuchokera mdothi lapansi, mpweya wa moyo usanazidwe mkunambuyo anali wakufa.
And that person was lying on the bed without moving, doing whatever, because the life was not there.
Ndipo munthu ameneyo anali wakufa, amene sangaende sangachita chilichonse, chifukwa mwa iye munalibe moyo.
But when it pleased God to bring life into that formed man, he breathed the breath of life so that she be a living soul.
Komatu pamene panakondweresa Mulungu kuuzira mpweya chinthu chimene chichi chakufa chipa, pamenepo atauzira mpweya moyo unaperekedwa.
Again, here we can see that a man in himself had no wish to have life.
Ndiye abaso ndita kuona kuti munthu pa yekha analibe chifuniro choti nkukhala ndi moyo.
He had no any good reason or any good works to contribute so that he should be alive.
Munalibe chifukwa kapena lingaliro lililonse limene munthu akanatha kulipereka kuti moyo ukhale mwa iye.
He was made by God,
anangopangidwa ndi Mulungu,
but he was expecting the same God to bring life into his body.
Ndipo amayembekezera Mulungu yemweyo kuti atipereke moyo kuthupi limeneli.
If God would have left to himself on that condition, then a man was just formed being but without life.
Ngadiro munthu akanafuna kungodzireka kuti zikhale choncho ndiye kuti munthu chinthu chimene chikanakhala choncho chopanda moyo basi.
Second thing, God breathed the breath of life from himself into a man.
Chinthu china chonena kuti Mulungu anachita kuudzira mumpweya mwa munthuyo, mpweya wake wa Mulungu kuudzira mwa munthu.
The breath comes from inside God to the inside man.
Mpweya umenewu unachoka mkati mwa Mulungu ndi kulowa mkati mwa munthu.
Which means God took his part into a human being.
Zimenezi kutanthauza kuti Mulungu anatenga mbali yake kuipereka mwa munthu.
And when the breath had been breathed into the nostrils of a man became alive. What makes a man to be alive is the breath that comes from God.
Genesis chapter 2,
verse 17 says, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat from it.
Koma mtengo wa kuziwisa
thereof shall surely die.
Koma mtengo wa kuziwisa zabwino ndi zoipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadye umenewo udzafa ndithu.
Here we first see that the life comes from God into the man. And God said, once you eat this, the fruit from this tree, you will surely die.
The Mulungu akuyankhula kunena kuti ukazangoti wadya chipatso cha mtengo uwu ndithu udzafa.
When God was saying that you will surely die, he already set death afore waiting for this one.
Ndiyetu mmene Mulungu akulankhula zonena kuti ukazangoti wadya mtengo chipatso chimene chikudzafa ndithu, ndiye kuti poyamba Mulungu anali atakonzeratu imfa nkuyika poteropo kuyembekezera munthuyo.
Because there is no arresting without a statement of judgment set forth in waiting.
Chifukwatu palibe kumangidwa kumene munthu amatha kumangidwa popanda chigamulo choyikika chimene chimakhala chokonzedwera mlandu umenewo.
First of all, a statement of judgment is to be set afore and then come to a human being and tell him laws and bylaws so that when he made a mistake, then the judgment that has already put afore to come and be accomplished.
Poyamba chimene chimayikidwa ndi ndondomeko ya chigamulo cha mlandu munthuyo asanalakwe. Ndipo kenako zimenezo zimapangisana kuti munthu uja limkhalire lamulo lomulozera kuti ukazangoti wachita ichichi iwe ndi kuti walakwa akulakwira dongosolo loyamba lichamene achitidwa la mlandu lija.
When God said one day when you eat this you sure die, he will let us see the death doing the dominion upon Adam and Eve.
Amene Mulungu amayankhula kuti tsiku limene udzadye we udzafa anali atayikiratu imfa ndipo amayiona imfayo ikuyembekezera kukachita ubale ndi munthu.
There was no way that Adam would have run away from eating this because the sinning of Adam is bringing two types of people, two groups of people, the erect and un-erect.
Kulibenu mmene Adam akanachitira kuti azembe tchimo limene lijalo chifukwa zimenezi Mulungu anachita kuziyikiratu kuti mkuchima kwa Adam ndi Eva kukabwerese mitundu iwiri ya anthu, anthu ochimwa osasankhidwa ndi anthu ochimwa osankhidwa.
The eating of the fruits is the dividing of the two groups.
Kudya kwa chipatso chimenechi ndiye kunali kugawa kwa magulu a anthu awiri.
Here we saw that Adam and Eve ate from that tree and was sure that.
Ndipo apa tikutaona kuti Adam anali chibazo chimenecho ndipo anafa ndithu.
And when he ate, he was completely sure that that was a judgment in waiting of the coming of Jesus Christ, who is to die on the cross.
Ndipo pamene anadya ndi kufadi, chimene chitu chinali chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu amene akabwereso pa mtanda ndi kukafa.
The eating of the flutes blot the reality of how Adam is and from whatever is inside him.
Ndipo kubwera kwa kudya kwa chipaso kumeneku kumatanthauzira zeni-zeni za chimene Adamuyo ali ndi chimene chili mkati mwake.
When Adam ate the fruit, Adam sinned against God. Adam died.
Adam pamene anangodya chipaso chimenechi anachimwa pamaso pa Mulungu ndipo anafa.
So the status that was with him before the life came in reverses and finds him.
Ndipo chimene chinali mwa iyeyo voyamba kuti moyo usanakhale muli iye chinakhazikika chinadzukanso.
Again, let us go back to the book of Genesis chapter 2:7 that we have already read.
We read
that Abraham, God formed Adam and God breathed in him and he was made alive.
I read in Genesis chapter 7, it says that Mungu kamu munthu anachita kuzira moto mpweya. Ndipo anawuzira mumpweya munthu anakhala ndi moyo.
Where the life comes from?
Kodi moyo unachokera kuti?
The life comes from inside God to a human being, to a man.
Moyo tu unachokera kwa Mulungu kuchita kuperekedwa mwa munthu.
Which means we can say that the breath that God breathed in me, Adam was life.
Mwina mwajidwe tikoza ungola mkula kuti mpweya umene Mungu anauzira mwa Adam ndiye unali moyo.
Which means we can conclude by saying after Adam was formed, God breathed life in Adam.
Mwatsindika tikoza ungola mkula kuti Adam adatha kulengedwa Mungu anayikamo moyo anapumiramo moyo mwa Adam.
So if God breathed life in Adam, what is life?
Ndeno ngati Mulungu anachita kuuzira moyo mwa Adam ndiye kuti moyo nje.
John chapter 1 verse 3 to 5, not John.
Yohane chapter 1 ndi meka 3 mpaka 5 akuti.
Only verse 3 it says, all things were made by him, and without him was not anything made that was made.
Verse 3 akuti zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo kopanda iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kolengedwa.
Which means everything created, the source is God.
Kutanthauza kuti china chilichonse chimene chinalengedwa mwini wake ndiye Mulungu.
Verse 4 says, in him was life, meaning in God.
Ndiyeno pa verse ya 4 akunena kuti mwa iye munali moyo. Kutanthauza kuti mwa Mulunguyo munali moyo.
Well, but in Genesis we read that God breathed life in a man.
Chifukwa mbukula Genesis mujatapeza kuti Mulungu anachita kuuzira mpweya wa moyo mwa munthu.
While here we see that in God there is life.
Pamene apa tikuona kuti mwa Mulunguyo muli moyo kapena kuti ndiye munali moyo.
God is life.
Mulungu ndiye moyo.
And the life was the light of men.
Ndimoyo unali kuunika kwa anthu.
Which means what was in God, because it says it is life, then that life is light.
Chimene chikutanthauza kuti popeza mwa Mulungu munali moyo, moyo umenewo ndiye kuunika.
When God was breathing life in Adam, he was bringing life and light in him. Verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not.
Ndipo kuunika kuu kunawala mundima, ndi mdima usuna kuzindikira.
Here there was darkness, and the light found darkness, and the darkness comprehended it not.
Ndeno tu apa tikuona nokuwala kuunikira mundima, ndipo mdima usukuzindikira.
Again, when we see that all things were made by God, it means even the darkness was made by God. Which means when it says God formed a man from the dust, at first he had no right. It takes God to give life to the dead person, and the person had life now.
Kutanthauza kuti mmene Bible ikulankhula zonena kuti Mulungu anamulenga munthu mchifanizo chake, ndipo munthu poyamba atalengedwa analibe moyo, Mulungu anachita kuyika moyowo, ndipo moyo unapezeka mwa munthu chifukwa ndi Mulungu amene anayikamo.
So the life that was breathed in Adam is the light, and it brings life to the dead person.
Ndiyeno tu moyo umene Mulungu anachita kuuzira mwa Adamu, moyo umenewo ndiye kuunika, ndipo kuunika kumeneko ndikumene kumapereka mphamvu kuthupira kufa.
Verse 14 says, and the word was made fresh, and dwelt among us, and we beheld, seeing his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Chifuwa pa verse 14 ilo akutu. Ndipo mau anasandulika tukazikika pakati pa ife. Ndipo tinaona ulemerero wache. Ulemerero wonga wa obadwa yekha wa Atate. Wozala ndi chisomo ndi choonadi.
So the word that was from God, that was in God, that was life, is Jesus Christ.
Ndiyetu mau amene pachiyambi anali kwa Mulungu, mau amene anali mwa Mulungu, mau amene wo ndiye moyo, ndipo moyo amene ndiye kuunika, kuunika kumene kwa ndiye Yesu Kristu.
Jesus Christ is life.
Yesu Kristu ndiye moyo.
When Christ is in a person, that person is alive.
Ngaritu Kristu atakhala mwa munthu, ndiye kuti munthu amene ngwa moyo.
And again, that person will be in light and will be lightened.
Bogodi muntu ameneyo ali mkunika ndiwaza khala mkunikidwa.
But when Christ is not in you, then you are dead, you are in yourself.
Komatu ngati moyo utakhala kuti sunayikidwe mwa iwe ndekuti wewe ndiwe wakufa.
Jesus Christ is the source of everything.
Yesu Christ, ndiye zonse.
He is the foundation of everything.
Yes, ndiye chiyambi cha china chilichonse.
He is the cornerstone of his own church.
Yes, ndiye mwala wa pangodya wa mpingo wache.
Here, when we go back into the book of Ephesians, chapter 2, that we are looking,
ndiye ababa tikabwerera mbuku la Ephesians chapter 2.
He says, we were dead in our transgressions and sins.
akulankhula kuti ifeyo tinali akufa mzola kwa zathu.
Which means there was nothing good in a man.
Anthauza kuti mulibe kanthu kabwino mwa munthu.
And it only pleased God to reveal Christ in a man, then a man became alive.
Ndipo ndipo khapo ngati chitankondweresa Mulungu kuvumbulusa Khristu mwa munthuyo pamene munthu amakhala ndi moyo.
But God allowed Adam to sin so that in Adam's to be in Adam's to produce two groups of people, the erected and unerected sinners.
Ndipo pamene Mulungu anachita olola kuti Adam achimwe, Mulungu anachitira dala cholinga chonena kuti akabereke anthu amitundu iwiri, anthu ochimwa osankhidwa ndi anthu ochimwa osasankhidwa.
Love comes by Jesus Christ in the bodies, in the dead bodies of his own erect.
Moyotu unaberekedwa ndi Yesu Khristu kwa yokhawo amene ndi mpingo wake.
So because a man sinned against God and he was dead, was sure died, Christ was to come and die on the cross so that a man who is dead should be regenerated, should be saved.
Ndiye chifukwa chakuti munthu anachimwa ndithu napezedwa ochimwa opanda moyo, pamenepo Khristu adza kukafa pa mtanda kuti akapereke moyo kwa anthu ako.
The dying on the cross was the giving of life to the dead bodies of the elect. The dying on the cross was the giving of life to the dead bodies of the elect.
Imfatu ya pamtanda inakupeleka moyo kwa anthu akufa, anthu ake akufa.
So when we go back into the book of Ephesians chapter 2, more especially on verse 4, it says,
ndiyeno tikamawerenga mbuku la Ephesians chapter 2 iyo makamaka pa verse yake ya 4-5 akuti,
4 says, but God. So when it says but God, it is changing everything, every statement.
Ndiyeno pa verse ya 4 akunena kuti koma Mulungu, ndiye mawu okhawo ngonena kuti koma Mulungu akusintha malankhulidwe ena aliwonse amene analipowo.
But God is the changing of false hope to the real hope to, that would be given to the erect only.
Mawu onena kuti koma Mulungu ndi mawu osintha chiyembekezo chabodza ndi kupereka chiyembekezo changwiro chokhulupirika kwa khawo osankhidwa.
But God brings the life to the formed man so that a man should be alright.
Koma Mulungu anapereka moyo kwa chinthu choumbidwacho chopanda moyo chokuti munthu akhale ndi moyo.
So Paul says, but God, who is rich in mercy, for his grace, great love, wherewith he loved us.
Koma Mulungu wolemera mchifundo chifukwa cha chikondi chache cha chikulu chimene anatikonda nacho.
Here is speaking the richness of mercy.
Ndiyedu apakulankhulano zaku
about the great love towards his people.
Komanso akulankhula za chikondi cha chikulu kwa anthu ake.
Now, before we go any further,
Kumano disanabide patali,
there is mercy that is rich that will be offered to the loved ones.
Palilu chifundo chore mera chimene chinaperekedwa kwa okondedwawo.
When they say because of its rich mercy, it says, it speaks about the wrath of God that was against the people in the world.
akamara nkuladuza kulemera kwa chifundo ndiye kuti pamene popo pakuoneka kuti pali mkwiyo wa Mulungu umene unalipo wosusa dziko lapansi.
At first God had wrath against all the people.
Poyamba ndi Mulungu anali ndi mkwiyo pa anthu onse.
But among the people there is the elect that he elected.
Komano mwa anthu munali anthu ena amene iye mwini anawasankha.
So because of the elect, the mercy of God withheld the wrath of God so that it shouldn't go upon the elect.
Ndiyetu chifukwa cha chifundo chimene chocho achifukwa cha mkwiyo uja Mulungu anachita kupereka chifundo chimene chinakaimirira kugwira kwa mkwiyo wa Mulungu kuti usakhale pa anthu ake osankhidwa.
The mercy that is in God withhold the wrath of God against the elect only.
Chifundo chimene chinali ndi Mulungu chinayimisa mkwiyo wa Mulunguyo pa anthu ake okha osankhidwa.
But why mercy is to withhold the wrath of God?
Komano chifukwa chani chifundo chinakaimisa mkwiyo wa Mulungu?
This is because there is great love of God.
Ichitu ndi chifukwa chonena kuti pali chikondi chachikulu cha Mulungu.
This is not a small love, but very great love.
Ichitu si chikondi chawamba, chikondi chaching'ono ayi, koma chikondi chachikulu ndithu.
So the great love needs the great, the rich mercy to withhold the love of God.
Ndiye chikondi chachikulu cha Mulungu chimafunika chifundo cholemera cha Mulunguyo kuti chikaimise mkwiyo wa Mulungu.
When we go back to the book of Ephesians chapter 1, when we read this, for you see that God chose his own people from the foundation of the world.
Chifukwa tikabwerera kumbuyo kwa buku la Efeso chapter 1 verse 4, tipeza mawu akulankhula zonena kuti Mulungu anatisankha ifeyo dziko lapansi lisanakhazikike.
The choosing of the people from the foundation of the world is the great love that God had upon his elect.
Ndiyetu kusankha kwa anthu dziko lapansi lisanakhazikike kumene Mulungu anakuchita chimenecho ndiye chikondi chachikulu cha Mulungu pa anthu ake osankhidwawo.
When God was electing some, he left to themselves some.
Mene Mulungu amasankha ena anthu ayomwe anadzisiyira anthu ena.
When he was bringing the great love to some, he was withholding the great love to some.
Mene iye amapereka chikondi chachikulu kwa anthu ena anthu ayomweyo anasiya chikondi chachikulu so kwa anthu ena osawapasa.
When he was saving some, he left to punishment themselves, to themselves some.
Mene iye amapulumusa anthu ena anadzisiyira anthu ena okuti akawalange.
So there is wrath of God, that is a very big wrath of God.
Ndiyetu muli chikondi chachikulu kwambiri mwa Mulungu.
Wrath of God.
Mkwiyo wa Mulungu.
And because of the heavy wrath that is in God, the mercy is to come in very richness.
Poyamba muli mkwiyo waukulu kwambiri mwa Mulungu. Ndiye chifukwa cha mkwiyo umene wowo waukulu wo. Panafunika pakhale kulemera kwa chifundo chake.
But for the richness of mercy to manage to withhold the love of God, there should be the great love that made the rich mercy to withhold the heavy wrath of God upon his elect.
Komatu kulemera kwa chifundo kwa Mulungu kumene kulemera kwa chifundo chimene chichi cha Mulungu chi kuti kukafike pa mulingo wa kuimisa mkwiyo wake pamafunika pakhale poyamba chikondi chachikulu cha Mulungu.
When God chose his people, he brings the great wrath upon his elect.
Mene mulungu anasankha anthu ake, anaonetsera chikondi chachikuru pa anthu ake.
Because of the great love that was upon his people, the rich mercy withhold the heavy wrath of God upon his people.
Ndiye chifukwa cha chikondi chachikulu chimene chichi chimene Mulungu anachipereka pa anthu ake, chifundo kulemera kwa chifundo kunakaimisa mkwiyo wa Mulunguyo pa anthu ake kuti asalangidwe.
So heavy wrath of God, great rich mercy and great love produce grace to his people.
Ndiyetu chikondi cha Mulungu chachikulu chinalenga kulemera kwa chifundo ndi kulemera kwa chifundo ko kunalenga chisomo pa anthu ake.
The grace of God was brought upon the erect because there is love that is upon them and the mercy of withhold the love of God.
Chisomo tu chinaperekedwa kwa anthu ake okhawo osankhidwa chifukwa chonena kuti pali kale chikondi chachikulu cha Mulungu ndikuti chikondi cha Mulungucho chimakaitana chifundo kulemera kwa chifundo chake kumene kunakaimisa mkwiyo wa Mulungu.
Then what happened is that the grace brings the light to the dead bodies of the elected sinners.
Ndipo pothera pake mponera kuti chisomo chinakabweresa moyo kumatupi akufa.
All the sinners that were elected before the foundation of the world, grace came upon them.
Ndipo okhawo chimwa osankhidwa amene anasankhidwiratu dziko lapansi lisanakhazikisidwe amenewo chisomo chinabwerera iwo.
So grace came upon the erect only because of the great love that God is having upon the people.
Ndiyetu chisomo chinafikira pa anthu amenewa chifukwa chonena kuti poyamba panali kale chikondi chachikulu cha Mulungu pa anthuwo.
The grace of God came upon the people because there is mercy that was withhold the love of God upon the elect.
Chisomo ichi chinaperekedwa pa anthu amenewo osankhidwawo chifukwa chonena kuti pali chifundo cholemera chimene chinakaimisa mkwiyo wa Mulungu pa anthu ake osankhidwa.
Now when the life was given upon the people by the grace, that life brought salvation to his people.
Ndimanena kuti
this grace of God brought salvation.
Chisomo cha Mulungu chimabweretsa chipulumutso.
The salvation comes from God.
Chipulumutso chimachokera kwa Mulungu.
But to conclude this summary,
koma kuti timalizitse kuyambira kumenemo,
at first there is wrath of God upon the people.
Poyambirira pali moyo wa Mulungu pa vanthu.
God is having anger upon the people.
Mulungu alindi mkwiyo pa vanthu.
But the same time there is erected people that God has already erected before the foundation of the world.
Komabe pachiyambibe palibe anthu ena amene Mulungu anawasankha dziko lapansi lisanakhale.
And those he erected before the foundation of the world,
koma iwo amene anawasankha dziko lapansi lisanakhale,
it is because there is great love that has been given unto them.
Chipoyana kuti pali chikondi chachikulu chimene chilipo pa iwo.
And because of this great love that is upon them, the rich mercy withhold the anger of God. And the wrath, the anger of God never reacts upon the erect. What makes the erect not to be affected with the anger, it's because there is mess, because there is great love, and because there is grace. These things brought salvation unto the elect only. So when we are talking about the salvation, it's not just a message that we should just pray with. It's not the message that you can be mixing with other messages. Because it's the message that speaks about death. Because when the wrath of God was, or the anger of God was with him, but he beheld by the
message,
but it was a need for that wrath to be poured upon somebody. Jesus Christ came to this world, died on the cross. All the wrath of God was given on his body. So the blood of Jesus Christ is the protection of the elect. All those he erected before the foundation of the world, because they were wrapped with the great love, because the rich mess have withheld the anger of God, because the grace of God has brought life to them, the body of Jesus Christ received all the punishment. And it was only the body of Jesus Christ deserved the punishment for us to be saved. Now, there is no space whereby you can boast. Where is boasting comes from? Because when it starts by saying, we all were dead in our trespasses and sin. So, the dead person, the status, the characters of the dead person, there is nothing good that we can point at. The only good thing that is in a person is sinning. And multitudes of people are claiming to be holy on themselves with their good works because they are blind. Blindness of our minds, of our eyes, brings thinking that in us there is something good. But there is nothing good that we can point out. I remember in the morning I was preaching. I said the parents of Jesus Christ came to look after Jesus Christ when he was young. And Jesus responded that my parents and brothers are only the or all the believers that are doing the will of God. He rejected the physical mother bodily. Publicly, everybody hated it. But But the same time he was establishing the little brotherhood that is very spiritual. Christ is our brother.
Yes,
we are brothers and sisters in his body. Without his body, we are not brothers. Without him, we are not brothers. We will be calling each other brothers and sisters if we are following this word. But when we meet the message and all of four other messages, then we are not brothers. If we can say that, no, but we should love this one, even though you have stopped following this message, this gospel, but just for the sake of the brother, then you are compromising the message. There is no cross, no Christ, I would have been the enemy of you both. I would have not known Brother Ken, Austin, and so many other people without Christ. It is Christ, the subject of the message. So it starts by God. God created the world and created a human being. But a human being, there is nothing good in him. God had mercy upon his people. Not all the people, but the erected sinners only. Mercy withholding the anger, the wrath of God. It kept you safe because of the great love that is upon the elect. And that great love brought grace upon the elect. And grace brought life upon the elect. And the right brought salvation upon the elect. And salvation was given to the erected sinners. When the erected sinners has been saved, they see Christ, the only one to be blessed and be exalted. They will never point to their works, but to Christ and Christ alone. So it ends with God. It starts with God. It ends with God. No space of a man, but God alone. And because of these, you sing a song of praise. That glory and honor be unto God. When we go back into the book of Ephesians that we are following, Ephesians chapter 2, verse 1. And you have he quickened who were dead in trespasses and sin. That is Ephesians chapter 2, verse 1.
Ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akupa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu.
We were just quickened, even though we were dead in our trespasses and sin. Which means in us there is nothing good. But because there is Christ afore, there is quickening of us now. So where is boasting? Why promoting our names in the church of God? Why speaking a name of somebody in the church of God? There is no space, no praise, no space, no praise. It's Christ and Christ alone worth it to be named and exalted and glorified. Life comes from God. If God is not pleased to give you life, then you are dead in your transgressions and sins. So I want to conclude. As I said, there is mess of God, and there is great love. What is love? Love is Jesus Christ. And from that love, there is grace. What is grace? Grace is Jesus Christ. And after grace, there is life. John chapter 1 says, Christ is the life. And life brought salvation. What is salvation? It's Jesus Christ. Because Matthew 1 verse 21 says, you will name him the name Jesus. Because he shall save his people from their sins. Not all the people, but his people. May you underline the word his. The word his is the major real meaning of verse
21.
Salvation is coming to his only. Not all the people. So when we are talking about his, there is others. The others have been left to themselves. So they are not brothers again. It's only his that are brothers and sisters. So when the his are together, they will glorify, and they know how to glorify the dear Lord Jesus Christ. But the his and others, when they mix together, there will be a fight. Because signs of the slavery will never enter into the house with the sons of the free women. The sons of the free women will go in the house with the fellow brothers to him. The sons of the bond woman will enter with their bond brothers. So never mix the born and the free woman's
mouth.
Even singing in the songs of free women, free woman's sons, are the songs that will never be rubbed by the sons of the born woman. The songs of the bond woman's sons is exaggerating songs. They just beautify themselves. Because they create hope where there is no hope. They encourage each other to enter the kingdom of God, why or not? They preach the message that each and everybody loves.
There
is prosperity messages to
them. There
is a message of breakthroughs to them. To them preaching that everything comes from God. It's an bad message. Message of the sovereignty of God in choosing me. It's a bad message to them.
And they
will never tolerate or love that
message.
But the same message of the sovereignty of God in choosing his elect is the beautiful message and comforting message. To the
elect.
Brothers who love it, enemies who hate it. So never call the enemies brothers in the name of cooperation. This is a church, not organization. This is a church, not congregation. When we say church, it's a singular word meaning one church. I remember when I was in Pentecostal, I was saying the church is like a mountain. Whereby others who climb this side, others this side. What is needed is to meet at the peak. This is a blue lie and this is compromising the message. And if somebody can think that in that
way,
that is completely
wrong.
He has been misled. To conclude this, I remember in the morning, I said, never be fornicators. The fornicators and profane people. And I said, the fornicators, they go after many women. When they meet with this woman, they say, we are together. They make one body, this one, one body, this one, one body. Which is not true. There is no communication with other denominations allowed. All the groups of the regions that are worshipping around us are not friends of us. And if you even be writing the letters to meet together in some of the times, then it's not the real message that we are preaching there. And I was saying in the morning, there is a group by the name Pastors Fraterne. The pastors make fraternity. That is dooming, that is compromising the message. But there is only one fraternity. The fraternity of the preachers, the pastors of same congregation, same teaching, same doctrine. That's why we are having the fraternity next week of the preachers of the same church, Grace Church. And I said again, there is Women's Day, whereby Malawian women, they meet together and worship together. I said, women of the Grace Church are not entitled to meet with those women. Because when meeting with them and say that we are together, then we are showing how greatness and how compromising we are before God. This should be heard where Solomon is blessed. church in Malawi. Just very soon you receive letters, viruses, radios will be saying about the Women's Day. Make sure the women of Christ Church are not the associates to those women's gatherings. Again, there is, as they said, fellowship of churches. Whereby in the morning they go to their various churches, groups of congregations. In the afternoon, they meet at one place and they create a fellowship. This should be heard by everybody. This is not the word of God. And if you are doing things in that world, it's a sign that this gospel is not yet being revealed to you. You better sit down and follow where you have been assigned to. When we are concluding, we were dead in our sins, in our transgressions. But Christ died for us. When he died for us, we were quickened together with Christ and became living soul.